studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambe to bogi jangal faandu hala mamadou sama sewu jam nyalle sakrabe hedibe bangal jodo hala jo hedi tingol manda municipal gonbe le conseil de secteur oni hawrali do gotum e kabaru mali wattu mo yogabe merdi ben yeddugul saraji to monte en wobbe jeli leedi ndi faabe le habbo tersiaga ido wattuji wi sanneli baleri leydi ndi kenyan na cikitabe te rusi anna cummi sertirangaji tatti to ñor mangoton on wattu goto fa hande datul boni doza yopitaka ciogu ñamduji e gaz na jogiti tidude le lumoji di 100 kilo gawri mbenne e bambari hande yo uñaji jetti uñaji jetti sefa gaz sapo buddo kiloji sapo didi uñaji didi temre jegom nukuji yogaji mbenne lumoji di ingun sembe kabaruji amen na hande kikide 30 sapo ne 2022 bismillah sakrabe rafi pamundralla hakunde mali e ledo yogaji conseil de sécurité ben lamkobe e lamkobe mali be ben jeli yu manda keso ministre yo wodu haybugo habben haybugo lo jamarande e faba teddingul lam oddo ber lidindi fuf ka non ledo yogaji hono États-Unis nam bemba bangal la torraji du civil en li oddo alhali woni ko jokiti battu do heedintingul manda ministre Juliette Koulibaly won ko habane kay defestango Omar Wagalu
Les fêtes de conseil de sécurité toy be gonde yewtar yallono golleji ministre di kan heedintirede le leedi malindi bangé goto français états-unis kany e grand britagne an ketti e kolliti no hakke bi adama ngori yabirede le leedi malindi bangé goto sin kany risi bien tawda e leedi malindi no wonde feutude gube jatin kobe de kanko jokko kedjar fedde nations unies ndiyam no docteur richard mills o wiñalom hando dum wembini sanno civil en gonde warrede le leedi malindi e halaji makko di gube jadin kobe dan gonde gollude golleji muuden armaro wonde gollude golle muudun gube dum no docteur wagner e dum gari beedi hen kanko ministre kumino akko mali e leedi el godde de o jabanay dido kay faali o wi wala du fuudo dum tongi ablay jop politi do gollide hakko leedi mali kany e leedi risi o wi hidube andana wagner le leedi malindi odo kedjara hakkune mali leedi la godde o wi debareji kani fied nyalom hando no civilen kani renirede lamo wirfito le tatteji leedi malindi fu e mangal mudum
bangale jama ben jamara ne godo fuf no famari odo kabaru minisma le nukuji mabbe su yogabe holti wiide ben le wudundu darande minisma famda fe le hewtugol jam leedi ndi hobbe kay ngotike ben yebare mabbe bangal hipngoji torraji du jama o denno be do yimbe le ben tutti haraji mabbe kijabe ma gonbe to bank banyangara koro tumutu kedan fostango alcisi
Actuellement dans la commune urbaine de Banjagara
Hande le commune Banjagara do golle fête de municipal ne ka wana ko fama fi sabi wala fu ko be ngatta be jian gelle ana sume yimbe ana ware yeso mabbe be ngatta hin fe hunde dun ne sellata Banjagara woni region arande kolci do mette mudum fewde e golle ko municipal wondi wadde lindi fade kanan ko be lindi kanyo e hore kolci de dum yeso fête de conseil de sécurité le fête de onito kenyi so tawi golle mabbe o wawa hunchande hore titta laaji di malin koobe wondi fewde le mudum de nokkule mabbe de minka e miloji an nafafu wala heedintinde manda mabbe o kasin e juude am minka fedde minusmane darne mudum woni nyifude basiji hakkune gede de minusma ka yaha yiwa don tan wala fu ko nafata mi so wana torda minusma ngana kunchano hore darne mudum ko woni denagu yimbe be le ngallure tomboktu do
en role de sécurisation dans la ville de tomboktu
sakraba tutta ak la joodu kabar jam bangal bembe am facebook et twitter Rafunde nagu bitake fe le wudde sahal leedi malindi dum beedike jaati bangal la balindi to nyoro mangoto no benno pingoji nguikaaji e ciutali na jukiti e dadatul ben boni doza dun fa hande yopitaka wonande kambe turusembe men won holtibe wiide jaati madaraaji ngondi wadade bangal lamko ben ben yalla ben dabarena hebena odo tidalla musamma listu ko ko benike da fesan Omar Wagalu
leedi ndi be kollitiwide kamiyoji modi bamoji assassin ibn dert citerne di kany en ciuma le region nyoro di sahel gube debe no dert terroriste en gonde le odon nokku yam kany gollidi do golleji dido kamiyoji yam di yuri le leedi senegal nokku do dinanga do idun woddire gallure jemaande ko yata kilo nga chapande nay e jeegom idun le commune jumara sedi be kollitiwide be do yimbel jone kabord anni fa njaade dido essenceji so be kebay lawol be cakitidu be njopiti sofere embe dembe ciumi kamiyoji di faande le wud leedi datula kunde duance e boni wiama dum yoppitaka non seedi wonbe tombe kolitiri wiide le cercle en songo sa haleedi meedi ndi nokku mo no dirta fafa wiama yimbel join kaborde kanyi en jeyi so pilu mon koobe le odo nokku wiama dubbe ngadi gidali fewde e dorboto mobilaji wonbe tombe sebe debbe bibbe celliki sorude be ton asansiji le odo nyalawmo goto camion gannot nokku no dirta Niger wiama yimbel join kaborde kanyi cakki dum ton le majjum be bari hen civilien didon litawede armé o yottikile o do nokko be gondi e dartude be do yimbe la wabbe dido golleji le lamu burem nokko mo noddirta taboy holitawe direction soude école deuxième cycle wondo tondo sumama yimbe la joine kaborde kany en golli o do golle non holitira wite
den anabara bal yogaje jima jama yitama leedi malindi bangal mbien gollurde yigaji leedi samadu mining s a denoto kenebele le lamu buni nanno ministre mbien yigaji leedi courant en diam golti wede lugaji dan jukiti yalla ewtade no fewiri kabar mudu bangal mudu kewdo ko bandi do fo sang umar bagol e alsisi
Sudu ministre humino kabaru yigaji leedi meden di wi imadraja no gonte wade do hen fa pabo o do societe docteur Birama Sori Sidibe lamir fedne no dirta BAC wi bulli fu do be girti ton be njihi jama
ko kudde l'exploration
wattu no be gondino wadde yigaji mabbe di be njihi le o do nokku jama mi immi kem yottikel nokku famin ewa so tawi dum gonga famin ewa dum hodu fulam leendi way wadde fa fa bobbe le golle ko be gondi wadde
yigol jama le o do nokku dum faabato ko nayri bangal kebe leedi ndi no anda be kabaru kebe kolitiri wiide be mbiji dum faabato hono yimbe le be kebe mo konko noddirte Abdul Karim Jamutini yo andal do kabaru kebe
so won kulleji goddi koltaade wiide hebam coro leendi hono jama kany ko nande mudum min ka mi de mil dun na famu dum wara mawnde sanne e le kebal leendi so hono si dido golleji tewtude ko won coro leedi an wade le odo nokku wajibi cuudi meri ngaji fa yotto cercle kany region o heba hin kanyu en du gedi mudum wara lata sababu e jodi mabbe wadde imadaraji le golleji jirunoji nokkule mabbe de so dum fu betike do wara hukkure yimbe le gombe le odo nokku ko golle
ko nayri bangalo bonude hawaluji andambe kabarno jamo irtirte bi jamaade joddin hakkilaji muude sabbe de be gattata le hen produitji bondi bonnoji hawaluji
cuguji nyamduji di anni beedo tan nyande fuf berna kambe nyamobe holti wiide berna goytiki odo kabaro denno chakuru 5 kilo gauri hande yo unyaaji jetti 5 kilo bambari yo unyaaji hakku unyaaji chapanta unyaaji jeego unyaaji jetti denno nogay litre nebam yo unyaaji joy gaz kay yata ka fe lumuji di hunde nde wimbi sanne berna kambe client be aissata jaram kambe ne kedo sango lcc umar waygalo
le luma wolofo bugu yogay jula be ka holiti wiide ngabugol cioggu kulle de yimbe hasindine mudum fa wura sabi ko kam o tobay sanne ko non wobbe do holiti wiide dum ka ko yimbe waday demangal wattu no haani wadde dum sabi demal rimo no milire kanko dawra kulibali jeyo ngure
kababe wi wadurun doni
chakur bambaran sotte amdu ina jifa yotto ina jeegom chakur gowdan sotte amdu ina jetti yottade ina jetti non chakur bayeru do wori arande yimbe le be an demanno sanne ka wattu jono jamarde funayri ki bangal remde haburi mo dofa heba kalisi dungule gabata ko lebbitete le nokko so kalisi heba mo nyamde heba ka dum yafa
chomotobe kanyu en ka holiti wiide cogguju dino wordide lumoji dini ka wawa heddade e be nada kanon ko be leendi fiyana dum dabere
Bidor 20 litre arandan sotto bande uynaaji bi yottaade ujinaaji tati wattu jono do yihi fa ujinaaji juu nyamriji di fu cobbu mudum nabbi miden jiddi lambe ni fa o do basi ko leedi me dum di so la dum til Allah jika matama yimbe le ba feremde de o do
gazi odu hedinaka bange fewre nabugol cogguji di gazi kilo 12 jeyete no do yontere bettine uynaaji didi hande uynaaji didi temede jeegon yeyirtel nukul yogaji
ni wakilin kemeso aji warbu
sen ni temetati chewdi sen totteda do butel gaz mil kilo nga jeegom chogu gazi di ngabbi sen de ko lamo wonno untul le hen ko wita ka kasen lamo selifi hala
vermare datu kumare
jeyo be kanyu en ka holiti wiide be baba fe yewide e chogguji di kanan ko be lindi holiti di sabile wi mabbe grossis en be be chomoyto to mu en to teddina e chogguji kultadi
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sakra be ben kejle kabaru amen kireduji to bofla be to hulta wiide ben pelle kewde ngadi imadraji ben hultinde metambe feude horojo gullirde lulirde societe exploitation manantali kanyadun semaf fsa dun to felutun dedo hulti dun kenyen ben bangal lettre mo bututi horojo suma jem sujem sa denno jinaso hulti wiide kanko horojo o ben bamata e golle yimbe ben hinata ko dun fewri nokku denno be hulti wiide be ben be lande jati majere he madun be jogtoto ben bangal majere denno le balde tati denno iwde altinere yade ben iwde nyande altinere noga le rouge denno do fuddan to village yade nokku loli do pied barrage e wi kambe lande to bankas tun holta wiide ben ko warata ben tapande joyo e gubbe ben e kureji mabbe ben tinni kinnike wugol e kanyi dun itugol hudole dede e boli ben nokku o denno bangal projet luli do cenam ngalure e duoni ko holiti kambe landindi be dum woni men ONG WHH en timnan kabawdi to kulikur holta wiide accident ben do dattol RN6 latke sababu yimbe dido heddi ken altinere sappo itati juin ɗum woni Bamako ɗo ben duɗatol garo Bamako ndenno hultama wiide kar kañe e mutu goto mun memodirɓe kamɓe barnuɓe fof naɓamata l'hôpital di Mali wonande e post secours protection civil gonɗo Tabakor e on wattu goto e littogal mabɓe kala lewru ben horejo direction urbane protection civil Kulko hulti wiide ben le lewru mendu yimɓele sappo e goho moni mayɓe e temeɗen jo e capanɗen jetto e tabani jetto en jetto gonu barmube e le ben e asidangaaji to kulukuru ton dan sakrabe mbiyal na dun timinta kabar jama hande mi ton da wasar fumta do be mal amen 3w.studio.com.org mad no dum jamu 3720 do sere yoter meden magazine sido tamani yewtere de magazine handane yoy do ben totugul yiyam bangal yambere mudun wala tatare handi sappo e nay lewru juin denno kanko Mohamed Ali ak Alida won kamani bangal mudu kedda fatango mi e Alcisi yo en kirejo odo neddo balejo mo hakki dubi 56 Pierre Kone yo totto yiyam gilla 1980 iwre denno wardo joni kanko Kone o totti ko buri motoji temedidi yiyam facintini min do en ko dum sabi bami aniya hokkude yiyam mako sato fuf
on a été sensibilisé
mi won kaltan do han dum le sud église to ngommito tawine min e fandi no sanni o wi kan ono on sukabe jokolbe do won hono modon lindol sud dotoro kasin din do yiyam on jata do kon yiyam modon seda yalla ono keba rende yonki mako na ila odo nyaloma fa hande wakati fu min kambe de yaha mi hokka yiyam hitane fu chili jeegon ndokka mi yiyam le nyaloma mo mi goni hande o chili teme didi sapo e jeegon woni ko ndokku mi yiyam 216
do e bi Pierre Kone totude yiyam mudun yata fey ciagal jogola yoga
sa andoko yiyam mada ada hani tawede neddo kaybo hoode mudum neddo sobirante a hana lata de vagabond nato dati difu sa hokki yiyam faandena yonki bibbe adama en so tawi yiyam dan nyaw anay mudum ando nyaw tan be dan ta joomi en yiyam nyaw dan ciagal tan nawata cellal neddo mo dokkata yiyam dan
la santé du malade
ne amwaji kiwdi jogi toto yiyam o wi kanko mum haldata o beedade hebdi talki yewtagol kabaru cellal mudum tildidi le hitande tottugul yiyam na wawi dun latade sababu hadde nyawuli kewdi don ko holliti kanko Pierre Kone o
min kan nafakaaji mudum tan jiammi sabi neddo fu ndokko yiyam mudum ana tiidi fa tension samina dum ada wawi andude al hali chaldi ma dan wordi so tawi a nyawdo na so tawi ada silli nafako woni hen kasen du so alati gen neddo nukiro ni tan yiyam mudum ada wawi yewtade hore madan cili didi le hitane le fedde sentes do fa anda so tawi ada silli na du so tawi won nyawu chawi do chaldi madan so a won sara nyawdo kasin dindo e yiyam so imike a yottike do a tawan an woni ardinte do tafon
priorite odo gorko modo Pierre Kone nal wondi ladinade ngotude totude yiyam mako ka gila joni himbeele yogabe kureji mako puddi totude yiyam mabbe mo dada jamarande wartande hakkilo totugol yiyam yalla hisude yonkiji kewdi